to kiss, baby.
Oh, la, moyo wali meshachanua.
Yeah.